dacimsafi.com.
Siamini Mungu mpaka sasa napumua, napumua. Yani machungu haya mapenzi yatakuja kuniua. Kesha niliza, liza, liza sana. Kesha niliza mpaka nkauchukia ujana. Tupa space, uweka pose, selfie. Twende apo, tupa stressi, uweka pozi, selfie. Twende apo, uweka pose, selfie. Twende apo, tupa stressi, uweka pose, selfie. Twende apo, selfie.